nendaba daba ekibuga ekijja Yerusalemu ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kiyoyoteddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Abantu ne boogerera waggulu nti laba eweema ya Katonda, Katonda anaabeera ng'omwo era n'abantu banaabeera ng'omwo, anaabeeranga Katonda waabwe ate bo banaabanga bantu be.
Yerusalemu ekijja eky'abatukuvu kajiko kuva gy'oli mukulu, kiyoyoteddwa kiringa omugole ayonjeddwa okulinda omwami we. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kinyasamyasa, kikyono kituse. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono kituse. Tuli Yerusalemu kibuga kya Yesu, emulya maka gafa balonde, Yesu ke yasubiza abaana be bati, likoma umatwale mukulu. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kya Yesu, kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono kituse. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kya Yesu, kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono kituse. Tulibeera ne Yesu emyaka lukumi mu Yerusalemu ekya Yesu, katusalire nse n'oyo nno musango mu Yerusalemu ekya Yesu. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kya Yesu, kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono kituse. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kya Yesu, kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono kituse. Ye Yerusalemu kijja, ye Yerusalemu kijja, kibuga kya Yesu, kituse, 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 kyonna kirungi, kyonna kiyonjo, kimyasamyasa, kikyono. Yeah.